Mwenzenu nataka maji, kiu imenikamata. Mani nataka maji, niache kutapatapa. Mwenzenu nataka maji, kiu imenikamata. Mwenzenu nataka maji, niache kutapatapa. Hewe ya kwenye gilasi, hewe ya kwenye kikombe, takunywa bila wasi, tilie ni jirambe. Hewe ya kwenye gilasi, hewe ya kwenye kikombe, takunywa bila wasi, tilie ni jirambe. Menipata muwasho, muwasho wa mgongoni. Kitaka kujikuna, sifiki ya sirani. Menipata muwasho, muwasho wa mgongoni. Kitaka kujikuna, sifiki ya sirani. Basi nikamate unikune mama, unipake mate ninawashwa sana, nijikunyate nifike mrama. Vemba chake chake tufike salama. Uyo mlevi
anadondoka,
mlevi
anado.
Jamani mlevi
anadondoka,
mlevi
anado.
Na ilo danga
linadanguka,
danga
linada.
Lione ni danga
linadanguka,
danga
linada.
Uyo chawa
anachawika,
chawa
anacha.
Muone ni chawa
anachawika,
chawa
anacha.
Uyo mbea
anachambika,
mbea
anachawa.
Jamani mbea
anachambika,
mbea
anachawa.
Nipeleke Makunduchi, Makunduchi, nishushe mchamba wima, mchamba wima. Ama Dar es Salaam Kunduchi, Kunduchi, Sinza Palestina, Palestina. Basi nikamate unikune mama,
mama.
Unipake mate ninawashwa sana,
sana.
Nijikunyate nifike mrama,
mrama.
Pemba chake chake tufike salama,
salama.
Kata, kata,
halo.
Kata baby kata, kata usiogope, kiuno chako mwenyewe. Kata, kata, mama Dangote kata, kata usiogope,
peleka
shughuli yako mwenyewe.
Peleka
kata, kata,
zungusha
mashalafu kata,
zungusha
kata, kata
pole pole,
wema sepetu kata,
pole pole
kata,
shabalala chezesha
kenjo,
sanye sheva chezesha
kata,
Jogoro master
baby drama kata, kata
for some enemies.
Wachezeshe ba taratibu, wachezeshe
taratibu,
apo apo
kata,
paka chini,
paka chini, paka chini, paka chini, Rashida wanjana,
paka chini,
pika shera kata, 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 suki noti kata, 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 ebi toke kata, 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 kareni simba kata, kata usiogope. Wajuki chuna kata.